ile ya mapema, jua lijazama na ushachomoza. Nikuite mwezi, unang'ara sana, hata kiza kikitanda bado nakuona. Penzi lako tamu kama asali, baby kila kitu chako kwangu mali. Penzi lako tamu kama asali, kila unachofanya baby nakubali. Nakuona kama kama malaika, kila jina zuri nataka kukuita. Natazama mbali, naona tuko pale, miaka mingi mbele, nipo na wewe. Mpenzi wangu nakupenda sana,
ay, ay, ay.
Kitu nataka nipende nawe mama,
ay, ay, ay.
Mpenzi wangu nakupenda sana,
ay, ay, ay.
Kitu nataka nipende. Baby, baby, don't stop. Baby, 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 love you non-stop. Penzi lako moyoni laniunguza, peke yangu siwezi kupoza. Moyo, moyo.
Penzi lako tamu kama asali, kila unachofanya baby nakubali.
Penzi wangu nakupenda sana,
ay, ay, ay.
Kitu nataka nipende.
Nakupenda sana,
ay, ay, ay.
Kitu nataka nipende nawe mama,
ay, ay, ay.
Mpenzi wangu nakupenda sana, kitu nataka nipende nawe mama.
Mpenzi wangu nakuhitaji sana.